This is Galaxy Entertainment.
We are Q-Point Entertainment.
Najina ni
techno.
Najina koe game in the dawn.
DJ Ernest.
DJ Seuss pin tapa pekare.
Best cafe banga. Best cafe banga.
Aya basi re 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 re. Kila mtu re 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 re. Aya basi re 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 re.
DJ Ernest.
Ole ni me kuja gafla.
Ernest.
DJ Techno. Techno.
Manze woku, I'm humble.
Asante.
Legend. Kwangu wen.
I lay you down like a head controller.
Techno.
DJ Ernest.
Buzz. Big man buzz. Buzz. Big man buzz. Big man buzz. Big bang, 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 bamboo.
DJ Techno. DJ Ernest.
Tosha, fundi, anachosha. Tosha, fundi, ajia mungu, anajua, ajia nachosha. Dotos, ya bila mbonga. Ya kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Ipe kwenye kiti, kwenye sofa. Kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukaichana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Inama kido kido. Fanya kauna biga deki. Deki give me some cake. God bless your mama. Ayana. The way you move your waistline, Ayana, na, na, mm-mm.
God bless your father, Ayana. Hey, umogo magaribi, baby, Ayana, na, na, mm-mm.
Usha, 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 usha.
Na kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi mashine unipesa viz. Mimi mwenzio kwako nimekana tia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby closer. Ooh, baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ndiyo naanza sasa. Uta mama haba ndio naleta mama.
Mama wili, inaswali vile vile tena wili. Unaweza kunipenda kwa wawili. Ama nikesi tuko nandi nae ali. Basi tufanya vurugu baba.
Usiwe na shaka. Kama kungata tangata utosheke. I wanna do you, only you you. Hakuna mwingine yata kwa majuju.
Pepeta, 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 na. Pepeta, pepeta, sakata, nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Kuza sexy paki, baby, hisi kitamina. Money home current. Tupige kambina. Kikilindo kabati ifili yo stamina. Stamina.
Achani wate. Utamu kizidi nipesi. Kino nizidi shama uno nikate. Mbaka kisi kino niongeze na mibona.
Nabe kibaya. Mungu kenye kutapenda. Bara tunachimwaya. Mwaya mwenza kutapenda.
the DJ on flick. It's DJ Techno. It's DJ Ernest. Boy, child, legend.
Mr. Ernest.
Pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umenibamba.
Techno.
Pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umenibamba.
Femi one pia kwangu wewe ni msoko, wewe ni msoko, wewe ni msoko, wewe ni msoko, wewe ni msoko.
This is DJ Techno.
Point Family. DJ Ernest. 254-KE. Galaxy Entertainment.
Ni vile wewe uko umenibamba.
Femi one pia kwangu wewe ni msoko. Kwanza vile ulituosha kwile basi aligiso.
Nakupenda manze wewe uko humble.
Asante.
Legend kwangu wewe ni icon.
Stories are icon. Kwanza weka mbali. Femi one mkwa nimekutamani.
Kwangu umeanza kunichocha.
Ni
show ni wapi uliniona?
Femi one wewe unibamba kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Kwako na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Kwako na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Okwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata nitakupenda kavile napenda tambla.
Kanijalia mrembo wa sura hadi tabia. Una kila sababu ya kujivunia ye. Yani kila kona umetimia. Napenda mano kato kinukia. Ukinigusa nimezimia ye. Yani kama ndege hawanae. Tuogele na tupae. Kwenye kiota tukakae. Ninawe ni kubebe wa shangae. Mwenye uchungu wa kazae. Tukicheza kuchi kuchi na hotae. Minawe unakula pia wala unafito. Chuchu za kunitoa majicho. Hata uvae gunia bado uko simple unapendeza. Shepi sini kiuno kijiko. Chumbani wanipa madiko diko. Kifungua koki wani ni mafuriko. Menue kuma baby.
Baby, this your yeah, she na shit up. If you agree, mama, lot on. Party two, at the party one. Party two, like the palm one. I go fit to change your catwalk and change your life, John. Every day, not to enjoy. Open and close like a laptop. To bum. And I could lie your body face. Money let it on your tongue. Anytime you holla, make I come through. I go tell my guys, tell my note to come soon. Back on the music, make my eye too. Many girl get but now you know.
Funguo za bima, bima. Toto mpe funguo za bima. Nimetoa bongo nimefinda mpaka jina bima. Toto mpe funguo za bima, bima. Toto mpe bima, bima.
Katoto hodari.
Nimetoa bongo nimefika mpaka jina tu.
Mr. Ernest, get no.
Simsima, toto mpe funguo za bima. Nimetoa bongo nimefika mpaka jina tu. Zipuka kishungi nimezima. Mini palanch ni mekula mpaka dina gay. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambani. Kana inama, kana inama. Kana voyo kota kama uwasama.
Kwa kwiri kwiri siko pesh. Na mupa mbiri mbiri sina break, sina break. Na kadundisha mwiri kitenes.
Kameni kiri kiri imara kesu. Asa nioneshe yaricho kupa mama. Sugua.
Mama we
sugua. Sugua.
Sugua.
Sugua. Sugua.
Ta, kefina pini pini ama kitoto. Kupepo chini chini ama kwa ngoko. Golisa pini pini ama kimoko. Chengo mwilini, nini yoni boko.
Amoko!
Udi, 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 udi. Kato toka kugudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh yeah, katoto yani dosalale.
Dosalale.
Nakapa fishi kambale.
Wakambale. Kibidu bidua.
Oh bidua.
Pindu pindua.
Oh.
Yani nakachimbu chimbua.
Oh chimbua.
Nambandika pandua. Oh da da da. Yani kama gaga limekoma kwenye
gusugu.
Mama
wewe akakanguna ni kamali au mare mare ni kamali au mare mare akakanguna ni kangale au shashamane ni kangale au shashamane akakanguna ni kamali au mare mare ni kamali au mare mare akakanguna ni kangale au shashamane ni kangale au shashamane. Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumare. Niko na wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi nisha mare. Mabela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndo kwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Yeke man
shafashi na mbosho.
Yeke man
ndete kigosho.
Yeke man
karedi ya gashoro.
Yeke man. Yeke man.
Akakanguna ni kamale au mare mare. Ni kamale au mare mare. Akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane. Akakanguna ni kamale au mare mare. Ni kamale au mare mare. Akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kamale au shashamane.
Adam na Hawa pale Eden. Wako majani
tan madawa wanashashangale wameshikwana njana shindo kule gani na kuna nyoka inamuonyesha kule katikati sare staki noma hitakula ni ngori imebarikiwa sana lakini ina ngori ni akusare siku mari mboge siki munyoski nani bufu ina banshina ile ya mose
Shafashi na bosho
Yeke man
Yedete kigosho
Yeke man
Karedi yoga shoro
Yeke man Yeke man
Aka kamuna ni kamali ya umari mari
Ya
Ni kamali ya umari mari Aka kamuna ni kamali ya umari mari
So sweet, but she put on the feet, baby girl, guy, I don't know you make me complete. Huh? I mean, I love now, make you come quick, no, me come quick. The time me think a twinkie, quarantine. Yeah, man in a painting. Man in a quarantine. Let's say to me, you want to cool pass. Time me think a twinkie.
Makeup atoti mascara lipstick imekaukia kwa sigara crop top umebaya pasngara swara swara mina kwara demu to maziwa na kulage nyasi wazi wazi unaweza chua kana wasiwasi nikarembo kana piga mpaka nywele pasi side chick ndo wacha lipstick kwa shati
zero rainbow ni makeup ni makeup zero rainbow ni makeup
chaniyo
Mbara kapisa njoni mtoe joto Dani ya niso na uchitie roho Hadi kamiso na katia poko Ukipakisho na kupiga koto Ama
Yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Ama yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Nima bambu kubwa zina bambuka Nukilia machozi panguza Nukilia machozi panguza
Adi choko chrada gane
Nada kamata, sister kata Chuna chuna fuzi kutumia nelkata Nada kamata, sister kata Makedani tukisikiga DJ kata
Mame ya nyap kijijini Wakomi wasomi adi majini Mashoshe mafiat wakudukani D-Kingping toka sauti Kuna nyisha damu mabatini Magalde mwako juu mitini Maboyde mwako chini intakwa karing Ari Ring ding
joto. Dani ya nisa na utitie roho. Hadi kamiso na katia poko.
Tina chocho utatekwa utati. Maana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Hapo utatekwa mami. Hapo utatekwa mami. Si atina hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati.
Test G. It's DJ Ernest. It's DJ Techno.
Sia tina chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi. Ah, eh. Oh, Rida waga bad boy tangu class 2. Nikiwa form 2 nitekana kwa loop. Insi atanipea panwati niyoshe staff room. Jaribu vile utaeza poro sidoz mapema. Alafu after me chuseke kitong kwa meza. Kicha ni mabati basi telele sitaki. Fimbo jom zindu hata itoshei kwa kaki. Vile ngoma inachuna wache isonge karuma. Moshi ndani ya medula kasi fila sauna. Kani ganji misi nasi mtakuteka tuna luga. Kani sura wehuna jo misi jali mtakukumba. Tingiza yotako dogo dogo na doido. Landia tinge keja ndakuingiza tana diro. Brida utero wa kenyamu na mastingo. Yoni nyonya sana menigoza vixtingo. Chiva sana hapo utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi. Easy kama do re mi. Do re mi. Do re mi. Do re mi.
Nilianza kwanza kwana nikiwa class 2. Nilianza kutumia madre F2. Pigia Jet Li, pigia Jackie Chan bana. Wambie leo tuna mbugi ya kurombo sana. Wacha ni kulambe lambe. Wacha ni kukembe kembe. Alejandro, Morio, Anzenza. Mara kwanza nko wakutu ndani ya Vera. 69, missionary na whichever. Whatever, however, and whenever. Mini fisi na surumi ata kilema. Ngoti na icheki ndani ya cinema. Najua safe days zako za kalenda. Come, come, ebu mwaga tena. Nilikuwa jiga lo time ya Mandela. Alejandro, yo, Zadi, Fatela.
Chuma sana hapa utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama do.
Anapenda pum pum, yeah. Chum chum chum, uh-huh. Chum chum chum, yeah. First date anataka kuni chum, uh-huh. Anasema nanitaka so soon, yeah. Ananipenda venye mtoi upenda cartoon, uh-huh. Nimemtambua squeeze mina mwita tycoon, yeah. Alianza kula vitu tamu akiwa class 2, yeah. Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon, yeah. Mpaka za babu, uh-huh. Acha ni come through, yeah. Acha ni kae juni kupe vitu feel good, uh-huh. Yashimu ina meza msumari, uh-huh. So tulia urelax usijali, yeah. Nachunga usimwage uhai, uh-huh. Nataka ufeel nika unazirai, kabla ufike saka kangwai, yeah. Ukisha rudi mtawe jidai, yeah. Ongi na mwai, karo kudaya.
Sedi lide, likuwa duka. Lima na kunduki, lima na kunduki.
Jaja, your body, 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 J
With your sexy body Carolina. For your love I could fight like John Cena. Hata kama ni kiongo kusina. Kupe kila kitu baby. Uchana kwa siku baby. Tufanye mavitu baby mavitu. Kupe kila kitu baby. Uchana kwa siku baby. Tufanye mavitu baby. Vitu baby. So take this long up a wine.
Jaja yo put the jaja.
Jaja, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya. Na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale ponza. So I contemplate on that. And baby better write for me. And show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. For your king with the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Apa, asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama. Kama inazama, ni kupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele, ay ay ay.
Yoni usiku mchana, jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama, tuwafunge kelele. Wana wanao
ukipata nafasi tukumbukane.
DJ Ernest Galaxy Entertainment.
Achana mwendo kasi usijibane pale. Ewe binti maringo, sijui wanisikia. Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia. Mwenzako bado mko single, pendo limenichachia. Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria. Nafsi unainyongonyeza, sila moyo shambulio. Nifanye chipsi chombeza. Yapo mionje onje mwezio. Penzi linanilegeza.
Sonona sonona.
Eti lini utapata nafasi.
Sonona sonona.
Oh baby yoyo, nambie basi.
Sonona sonona.
Nafsi nyonge, naishi kwa wasi wasi.
Sonona sonona.
Beba wangu moyo, mwepesi kakaratasi.
Sonona.
Nitakupa penzi la kisela.
Sura shepu we mzuri. Nakupambia sa sufuri.
Yaku nata nata. Ninakufata fata. Unavyo ringisha ringisha mama. Basi biringa biringa mama.
Basi kesi baby. Pole pole slowly. Kama unapiga deki.
On the beat.
shakiri, kiba, chobi daba shakiri, kiba, chobi daba shakiri, kiri, 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 kiri.
When he daya, daya, when he daya, daya.
Bomba to bomba, songa na doba, nyoko nyoko niko jaba kigomba, gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko na kabonya kubonya. Dem ni katot kana lewa na kashot. Kana fana na pokot kana penda nyef nyef. Kenya tunadeni tunabol na maheni saya shida na wageni tunapenda nyef nyef.
Iba chogi doba sheshi akiri. Iba chogi doba sheshi akiri. Iba chogi doba sheshi akiri. Kiri 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 kiri. Iba chogi doba sheshi akiri. Iba chogi doba sheshi akiri. Iba chogi doba sheshi akiri. Kiri kiri.
Panda na yo, panda na yo, panda yere. Panda na yo, girl, panda yere. Panda, panda, panda yere.
Panda na, panda, panda.
No.
K. Ernest.
Panda na, mi na yo, pas tu na.
Panda na yo, panda na yo, panda yere.
Panda na, mana kila day panu na.
Panda, panda, panda yere. Let me see you sit it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yere. Panda na yo, girl, panda yere. Panda, panda, panda yere. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Yeah, shuka na yo, girl, roll it up, my girl. Just panda, so guess, panda, leggings, panda. Chapish, panda, rudish, panda. Shukish, panda, ivish, panda. Malisa, panda, umisa, panda. Tiketisa, panda, telesisa, panda. Titimisa, panda, vimesisa.
Batman fi call a shot and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. Man dem a dedica, cause dem wish dem fi on.
Back a bad girl inna the place, yeah. Fire.
Bad girl inna the place, yeah.
Double 01.
Panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah.
Pandemic, pedi wangu anaslenge hadi Kendrick. Tuko ocha, tunavuta boza. Mamutisa metukaribisha na mboka. Mapantri wanaona ngombe kuku. Madembi ringanya na kadudu. Nightrunner size wezi toka pudhu. Mturo kwa ngatamu, etati usiku. Na materorist, hana watakubomu. Pastanganga, hana watakukon. Jepanchiki, Kenya ni talon. Alejandro, Vandemopon.
Pandemic, koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Pa, pa, pandemic. Oh, pandemic. Tako juju ka breaks za Honda. Tako black black ka shit za Honda. Na tuko mavela ka chogi wa mocha. Waganga si wagenge ni nambogi ya macha. Tako juju ka jack ya tractor. Kunyifanye wet car sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor. Manzi kani chep na mchwep na count down. Ala kazim, ala kazam. Abrakadabra zing za lazu. Nilkwa wazim, predi wa sadam. Maka kabrasa kani tabazu.
No.
Chita da body de so thick. Say she loves CDV and dem when they in a me feed. So me sink it in deep in a the split. Push it in, take it out, then me rub it by your hip.
Position, feel so the land. Y'all good is so clever, ever chill a man. So me separate your legs, them division. This so me good, get me done, do the revision. She say baby, me love when you push me. Me say baby, yeah, me feel it same. Boy, I can't say your boom boom.
Too pretty, you're for greed. No worry about money, you're for greed. Fuck just slow, then me stepping up the speed. Deny your mouth like a king MC. I need a
baby.
Magic's anger on the beat.
Kill a mutu turn the match. Achi match. Kill a mutu turn the match. Achi match. Achi tease a lot.
Sidong, ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, iva kimali adiwisho yambe homo, siyo sidong. Ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, iva kimali adiwisho yambe homo.
Riso, riso, lejo Maria. Shika, bicho, jenny Maria. Assalamu alaikum, ni petu waria. Kwani walibora, ni keno mariwe. Ati kicho, bicho, niko na kizia. Risho, kisho, ya kujazilia. Mwaga, maji, ya kunyinizia. Niko shaka, bangi, ya kupaliliwa. Ati, oi, jorea, oi. Kani magowe, riso, ni romjaka. Ati romjaka. Kani kadonye, ni romjaka. Ati rontaka, kani kaponye ni rontaka. Ati rontaka, kila mtu tunde match. Ati match, kila mtu tunde match. Ati match, ati tease a lot.
This is DJ Dekno. DJ Ernest.
Fest Cafe Banga. Banga, 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 banga,
ding, ding, dong. People like Amanda Wilson. You let please fire ban. We ma MFM. Hypocrite, shut it gang. Hypocrite. Fest Cafe Banga. Tic, tac. Fest Cafe Banga. Tac. Tic, 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 tac, tac. Fest Banga, banga, banga. Fest Cafe Banga. Banga, 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 banga. People like Amanda Wilson. You let please fire ban. We ma MFM. Hypocrite, shut it gang. Hypocrite.
Fest Cafe Banga. Tic, tac. 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 Fest Cafe Banga. Tic, tac.
Bad, 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 bad girl can create youpi. Boom boom bad cafe bad man digging. Bad girl can create youpi. Denzel shatter man cut chuck beat him. Douce mon messieurs mon en pack a fun. Fest cafe boom bam black atam. Evo leta so a bad man.
Fest fest cafe banga. Tic tac. Fest cafe banga. Tic tac. Fest cafe banga. Tic tac.
This is Galaxy Entertainment.
We are Q Point Entertainment.
Mimi na Masela tuna celebrate. Sape kwa kibeti ni kama ni banki. Olunga kubol, sivako ni Messi. Na misi takifomu kashangwe ileti. Oya, weta cheza kaa wewe, siwitishe upewe. Itisha mzinga siu mimine bomba sisi tufike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidhani kata lala sikesho ni dide. Juni kipito na forma kunanga replay. Hey, kuna bomba sisi tufike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidhani kata lala sikesho ni dide. Juni kipito na forma kunanga replay.
Miukata makale naongeza na bale. Kanina maganje juni.
Tukaisunda kwa mogoka dunda. Tukacheza tuna distance dunda. Tukacheza tuna di ya utobwa. Kame futa koro ni umocho. Kame dunga polo budango. Poto toka ndongo kumdondo. Takudunga jongo.
Miukata makale naongeza na bale. Kanina maganje juni.
Babako yu kutaka. Kwa sasa nko hapa naomba namba. Sina tabia kaza kamba. Za gwanda ulishani ganga. Tugeuzane baba na mama.
Miukata makale naongeza na bale. Kanina maganje juni.
Storia kata zimeshika jama vela. Sina storia feeling up ujue misi dela. Na kani ndonga, apa pana kani njonga. Pura kani changa, chama jume changa. Jana juni changa, natetema kakitamba. Bude jama odibana ni visanga. Tuuteki kwa kitanda. Akiaribu sana buda sinidanda. Akisema ni nakada. Jama vela apa sunajua baba. Utapigo fimbo hadi kimbo. Hadi ushiki dimbo jama diplo. Na ufinye finye weke nginyo. Nithopote ndani hadi kifo. Akileta chingri ni nabiko. Na ujue bana hapa siko. Akisema bana ni mamito. Na matoi bana ni madildo.
Aya basi rirerere. Kila mtu rirerere. Aya basi rirerere. Kila mtu rirerere.
Jizibia ni talanta. Pito kijua kirudi tunakungoja. Supa kwa wakwanza. Au kijua huyu ndo wangu wa saba. Mimi kijana toka gedho ngwai. Na mapeso zo sadaka nili nyonya ngwai. Engali samati ujana moshi. Na mbona niki washafagi mura jeta moshi. Tigana na fagi we mwagi. Nezo makali mjoze kwa hizo matangi. Tigana na fagi we mwagi. Nezo makali mjoze kwa hizo matangi.
Aya basi rirerere. Kila mtu rirerere.
So biggie biggie control.
Pole pole.
So biggie biggie control.
Pole pole.
So biggie 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 control.
Pole pole.
So biggie control.
Pole pole.
So biggie biggie control.
Pole pole.
So biggie biggie control.
Pole pole.
So biggie biggie.
Ernest. No. No.
So biggie biggie control. 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 So biggie biggie control.
Simamisha, weka kando. Hei naikula kama hongo. Haka kadogo, haka kanono. Kana kaka kamepigwa popo.
Wapi permit ya kubeba hii mzigo. Hii lori haisikiagi mashimo. Kifo cha mende, komba mwiko afande. Kana taka fimbo.
Roger that.
Ratatata, piga ua, hapana tambua. Sukuma ndani kama ya nasumbua. Haka soma kama mbuku na kaseti kama nuku. Tunavua luku luku tunabaki kama nuku.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya mevaa suti. Akele mwende niki rise na masterpiece.
So biggie biggie control.
Pole
About you on the mic, no rehearsal. Putting my neck on the line. Pale kwa DM, Nicky slide, ki commando. Say your bad girl, let me see more. To my place, my grid, we can do more. Shani kwa chumami, no with this show. Iko, lafu na ku release, kama single. Now they're wondering how I like you and you like me. We some massive. Now jealousy will murder them.
Villain, honey, like Nico, like. Villain, honey, like Nico, like. And I gave you all the passwords, the keys to all my heart. Would you write for me or what? Yeah, cool down, patience. You could party, party till late now. I'm a chase man, not a waste man. I'm a kalie, kalie my face now. You say that you like my voice. Today, today we might make noise. Let me purchase the chase, I say rock my choice.
Come with your friends in Kona, Kina, Nai, boy.
Villain, honey, like, knuckle, like.
DJ Ernest, DJ
Degno.
Mama ziko nataka nende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Sungu na mkamba zizi clash, clash.
Mluya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Kumdomo ni mejeza machuinga mnagat. Majori wakicheza mapingponga ass. Mavela pazi mwesha kajiko na gas. Pigia kina niko timo na mwesh. Bash, bash, tunapiga bash, 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 bash.
Bazu, 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 bazu. Big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Big bang, 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 bamboo. Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Big bang, 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 bamboo. Now hear this.
Mekucheki toka zamani. Junataka nadhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Hey, ati kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Hey, ati kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Hey, tuna step na di na kam. Tuna left na fia na kam. Bonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi pungi, nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, subo jani piando. Kambia fande, mbele tuki songa.
Mekuche kitoka zamani. Juna taka na dhane. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Hey, ate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Hey, ate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Neza isha kwevo itisha. Tukiwashe kikichachisha. Kuguza tezi ibisha. Mebisha unanimaliza. Washarungu lonchizishe. Napenda kumbu na kufurisha. Mezikisa endo pimishe. Che, che, che.
Mekucheki toka zamani. Juna taka na dhane. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Hey, ate kwandane, nabaki ndane, kwandane, hey, ati kwandane, nabaki ndane, ndane, ndane.
Kameweza, imeweza, na kakienda, basi enda, na yameweza, imeweza, na ukibebwa, basi bebwa, na yo. Kitu safi and the chain chain. Mali safi and the chain chain. Kitu safi and the chain chain. Mali safi and the chain chain.
Wamlambe, iska ulime, isha kwa champagne.
Fika apo voi. Sina Holy Spirit unilikulanga joy. Wenilele ama vajo na kerere. Peke ama chupa ya shere. Chege ama mwangi ananyege. Mwewe ama kuku joni mwere. Zako azishiki aliweke mchele Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Unaigwa mani wege theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Karogi guno tumeleta madhina
Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa Damkemba
Mudhi doka na goma nadina fagire hege shika nadina wadi daigiri irimane maridhadi mataradhira Moshi za mavela hapa ziunukanga kete paza meru hapa ziurarukanga kakise tuturi hapa siuchimbananga ra Nagifiriganya shada za kwetu vuto taitana Jaba ya meru gomba ni za China Pedi beberu jina ni wanaina na kwa hizo mandevu njoti zimekwama
Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Inaigwa mani wege theta sokera
Supa na kuni ndogo na mbele bubuzela
Karo wikuno tumeleta madhina
Damkemba Pumbe 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 damkemba Pumbe 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 damteka Pumbe 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 damsesa
What have you do to get your love? Girl I don't give you all I got but it's nothing now for you Say you fire me got a part of you What have we do to get your love?
Techno
DJ Ernest
What have we do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's nothing now for you Say if I had me got a part of you Now what you say, I don't be getting off of you Yeah, waiting to die, nothing I can do for my baby Anytime when you need me, come to me, my side, wall it Waiting to die, nothing I can do for my baby My side, you did it, my baby
Baby, say you there for me As I there for you Baby, say you there for me I care for you Oh, no, no Yeah, waiting me down, nothing I can do For my baby Anytime when you need me, come to me my shawty, boy Waiting me down, nothing I can do my baby My shawty, you my baby
Kama ni peso natafuta
Finest
Ama demu natafuta
Finest
Kama ni chalu natafuta
Finest
Find it.
Kama ni pesa unatafuta
Find it.
Ama demu unatafuta
Find it.
Kama ni jali unatafuta
Find it.
Find it.
Find it tunatafuta
Find it.
Find it tunatafuta
Find it.
Find it tunatafuta
Find it.
Find it.
Monday to Sunday natafuta. Ndiyo ni swim ndani ya mafuta. Paka na gonga na kupita. Kama kuna ndo wezi ni kuta.
EX inatujanganya Panda kama bei ya nyanya Bado napambana Imeniacha jicho nyanya Oh yeah
Hata kwa sako
Sajula
Sayango
Sayangula
Rekitango
Rekitangula
Unapigwa na bibi
Wetangula
oh, Kwa sako
Sajula
Triangle
Sayangula
Rekitango
Rekitangula
Unapigwa na bibi
Ay.
Kama ni peso natafuta Ama de unatafuta Kama ni chalu unatafuta
Find it
Kama ni pesa unatafuta
Find it
Ama de unatafuta
Find it
Kama ni chalu unatafuta
Find it
Boy wake ya kidei mboko
Fuliza Sina ganti zako ndiko
Fuliza Dress well hayuko area
Fuliza Nandiko taki kaumbwa koko
Fuliza Boy wake ya kidei mboko
Fuliza Sina ganti zako ndiko
Fuliza Dress well hayuko area
Bazenga dadiv, let me take a mama mi Wezi juwa nilikuwa na estansi ya ri Teka na mtaani na niteka nila V Uptown, downtown, kote kuote ati Fuliza za uba, afike tu prompti Juyo unyonya kunyonya, hata kiona donsis Na mfulizi ya mali, Versace na Gucci Dupanda niki HD ka IMAX movie Yako njaya kigongi, nko wabaka dolphin Mangwa indani ya Voxi, sativa kwa road trip chuma ikiwa ngumu ka concrete ni costly fuliza ndo ulipie njoto
boy wake akidai mboko
fuliza sina ganti zako ndiko
fuliza respect hayuko area
fuliza na niko taki kaumbwa koko
fuliza boy wake akidai mboko
fuliza sina ganti zako ndiko
fuliza respect hayuko area
fuliza na niko taki kaumbwa koko
fuliza
yeah I paid my dues uliza dua lipo shallow bitches but I still go deeper kicho tu baspenangi tip juu ngipenanga tip wengi wangekuwa wamejipa ndani ya jeep tukiduma jipa kripa we ukijaza class yule anajaza tipa yani kanta hadi unajuliza can't I spend it compared twin nilimnyonganga na tie
mi useka soko hadi safu anajua mini kochokocho bila kulegeza utarudi mbosho pako Hennessy hakunyongi roko kazi ni kuitisha hadi arudia nomo hisi animation tena sio voko fanya installation tena moja phone call habagui slay queen habagui faking habagui
Boy wake akidai mboko
Fuliza sina ganti zako ndiko
Fuliza Nekupati ni dunda Na madem toka runda Bibia onji vodunda Ame kampu ni munda Ati lekupati ni dunda Na madem toka runda Patapati ni dunda Na madem tem tem Bibia onji vodunda Ame kampu ni munda Ateme teka dunda Bibia onji vodunda Nekupati ni dunda Na madem toka runda Bibia onji vodunda Ame kampu ni munda Ati lekupati ni dunda Na madem toka runda Bibia onji vodunda Ame kampu ni munda Aina aina mere tereng dunda Ni duda duda re tereng dunda
Tumbla, na kishisha ni katena ni dame kujiburudisha Todi seti madoto kuzikishika chumini gazla Mugadhirange, gazla, mugadhirange Nasitukulienda jina lalanga kwa mtaro Na nkilala kwa bedi ni metoka kimtaro Tinjo tinjo zangu, nizarabo Tinjo tinjo zangu, nizarabo Sema tinjo tinjo zangu, nizarabo
Na kupati ni dunda, na madem toka runda Bibia onji vodunda, amekam kuni munda Atile kupati ni dunda Na madem toka runda Bibia onji vodunda Amekam kuni munda Aina aina mere tereng dunda Ni duda duda re tereng dunda Aina meren tereng dunda Ni duda duda re tereng dunda Aina meren tereng dunda Ni duda duda re tereng dunda Aina meren tereng dunda Ni duda duda re tereng dunda
Pedua runda kingpin wa mangwai Kaziro zimeshika zimewai Niko dudu niko zoo niko ngiai Zikishika mtiyushuka na kachai Katanisho kiromba sana modara atara Mi upenda kukagonya kamo farafara Nakaturi nakatesa tumpara mpara
Aina aina mere tereng dunda Ni mduza tuza re tereng dunda